mwaka gwe nali manyi kuchalo cheyo yaline simbi nga suwera ko nga mugagga bya nnyo yaline mikwane juwera ko lwa sente ze nga abawane balya n'abawane banywa nga taina nyumba ayiyeze nyumba ebyomulwadde n'okulya nga bosi wali kwegamba yali mugagga ow'ekisa ayagala abantu amannya gamuwana bagayiyayiya nnyo kitawe n'alowooza kyalina emikwano sitaani n'aleeta omuyaga mu bizinesi ze eyali omugagga n'ayavuwala bambi bizinesi ze nezeekangakangamu n'alinda mikwano gye giri kimuyambe empaawo yajja
emikwano kyeki emikwano kinna ebyokutegeera bamugeya bamusongamu emimwa luli abaali bamuwaana waana n'owulira oludija abaali babanja ne bateeka muggi yennene kulabula muganda wange osanyusa bagenderere byonna bawe balye banywe bakumanye nayo lekawo ekisenge kyo nga gwe n'omukyalawo n'abaana bumwe mumanye ebiri munda
tewemalangamu mu bano bamusimba nseke banuuna buno obuliwo bwe bukalira bagenda atawalala
embeera bwekyuka
abaali mikwano gyobakyuka
mama
embeera ng'ekyuse
bakulekawo
bamala ebizibu byabwe
naye embeera olwakyukamu ne befuulafuula luli abamuwananga
ate olwo ne basala misango kale nno kye nkugamba mu mikwano gyaffe egyo tubeetaaga nnyo naye mulimu ababa babi bawe balye banywe naye nga omanyamanyamanyamanya nnyo
embeera bwekyuka
abaali mikwano gyobakyuka
njagala okitegeere mukwano gwo wannamaddala yani yabaawo mukuswala yabaawo mukukaaba akuswalira oluusi n'abaawo mu bwavu mukwano gwo wannamaddala yoyo mugabana akatono kemulira takugeye ngula akuzibira watali obeerawo otoli abeerawo ne mukukemebwa aguma aguma aguma